mwizi. Namketa kwele zongi ndombi. Unobusha wami muhle. Namtanda kwele zongi nsizo. Unobusha wami muhle. Nasho ya bona lo ngizomthatha abe ngowami. Nasho ya bona lo ngizomshada abe ngowami. Forever. Namketha kwele zongi ndombi. Unobusha wami muhle. Namtanda kwele zongi nsizo. Unobusha wami muhle. Nasho ya bona lo ngizomthatha abe ngowami. Nasho ya bona lo ngizomshada abe ngowami. Kodwa wamshintsha umhlaba wamenza wakhohlwa yimi. Yila bangani bakho bakwenza wakhohlwa yimi. Yila bangani bakho bakwenza wakhohlwa yimi.
Wena uthangihlale kanjani ungenamali ungenamoda. Wena uthangihlale kanjani ungenamali.
Song.